Marekani ni Radio Kwili ya Amerika. Radio Kwili ya Amerika ifugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwongera ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, naho turahari kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu, naho waisha turadio yacu @.com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Muri studio ya karindwi uyu munsi engineer Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, nadi atahagiye kumfasha kugenzura ino gahunda y'ikiganiro muri sanga. Ijwi mwumva kuri mikro ni rya Jeffrey Mutagoma, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika. Icyo uyu munsi rero kiratwerekeza hehe? Kiratwerekeza i Kigali mu Rwanda, aho turi buganire kuri gahunda y'ubuvuzi n'ubwunganizi mu byerekeye ubuzima bw'imyororokere. Isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda riheruka gutangiza. Iyi gahunda ifasha abatishoboye, cyane cyane abadafite akazi, urubyiruko rwiganjemo nyine abakene, abakora akazi k'uburaya n'abandi. Iyi gahunda rero iteye ite? Iyi gahunda niki cyatumye itangira, izakora ite? Ibyo byose turabifashwamo n'umutumirwa wacu, umuhuzabikorwa w'uyu mushinga, Madame Seraphine Mukeshimana, i Kigali mu Rwanda. Ndagira nti mwiranwa amahoro.
Mwiriwe neza.
Ye, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ye, reka rero dutangire tuvuga ku mavo n'amavuko y'uyu mushinga. Uyu mushinga wavutse ute? Mwawutekereje kuwushyiraho mute?
Murakoze cyane. Nitwa Mukeshimana Seraphine, nk'uko mwarimu bivuze, nkaba ndi umukozi muri Rege de Femme. Rege de Femme ni isangano ikize mu Kinyarwanda, ni isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere icyaro mu Rwanda. Nasobanuraho gatoya Rege de Femme kugira ngo byibura abantu bamenye iyo ari yo.
Yayize muzi rwose.
Murakoze cyane. Rege de Femme rero ni umuryango utegamiye kuri leta washinzwe n'abagore mu mwaka w'1986, ashize igihe kinini, iyo ni imyaka hasi nka 37. Niyambaze neza.
Ntacyo ndi bugufashe, imibare ntabwo burya najyaga nyishobora cyane mu ishuri. Ariko ndumva ari
hanyuma rero ni umuryango uharanira iterambere ry'umugore, ariko cyane cyane umugore wo mu cyaro. Kandi tuzi neza twese ko umugore navuga ko hashize igihe gito cyane umugore ahawe agaciro, ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda rihawe agaciro. Mbere rero umugore ntabwo yabashaga kwiga kimwe n'umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa mu muryango wasangaga asigara mu rugo afasha ababyeyi ntajye ku ishuri nubwo yaba azi ubwenge kurusha musaza we ariko ugasanga umuhungu ni uhabwa uba nimero ya mbere mu kujya kwiga akaba ari uhabwa amahirwe ya mbere rezo de fame rero yashyizweho n'abagore bari baragize amahirwe yo kwiga babona agaciro k'ishuri babona agaciro ko kwiga agaciro ko kujijuka hanyuma bashinga uwo muryango ugamije mbere na mbere gukangurira umwana w'umukobwa kwitabira ishuri kwiteza imbere kugira ngo nawe agire uruhare rukomeye cyane mu kwiteza imbere guteza imbere umuryango guteza igihugu ndetse abe n'umusemburo w'impinduka ngira ngo tuzi neza twese ko iyo urugo ruteye imbere burya ahanini umugore yabigizemo uruhare n'igihugu kiba giteye imbere ni intangiriro y'iterambere ry'igihugu
ngende noneho twerekeza ku nsanganyamatsiko
yego ngarutse ku nsanganyamatsiko dufite uyu munsi umuryango rezo de fami ufite porogaramu nyinshi ushyira mu bikorwa iterwamo inkunga n'abafatanyabikorwa batandukanye zimwe muri zo rero hakaba harimo kwigisha ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko mu bagore kugira ngo babashe gusobanukirwa ubuzima bw'imyororokere n'iki ese bamenya gute kwirinda gutwara izo nda zifuzwa gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kwirinda iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina hari rero umushinga ugamije kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere rezo de fame yatewemo inkunga na Ami Canada ni umushinga w'imyaka itanu watangiye mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize 2022 ukaba uzageza mu kwezi kwa cumi umwaka wa 2027 uyu mushinga rero uzakorera mu karere ka Gasabo mu mirenge yose y'akarere ka Gasabo wita cyane cyane ku rubyiruko badoresa ariko navuga mu ndimi z'amahanga umukobwa n'umuhungu ku bagore ndetse no ku bana ariko cyane cyane abafite ubuzima navuga bari vulnerable basabasha kwibonera izo serivisi cyane cyane izijyanye n'ubuvuzi mu buzima bw'imyororokere
nuko rero noneho rero umushinga uratangira ubwo no kuvuga ko mwari mwamaze kubona ko hari ikibazo cyo mu buzima bw'imyororokere urebye mu byukuri ikibazo cyari giteye gite ku buryo mu byo Réseau des Femmes ibona isanga ari ngombwa ko umushinga ujyaho cyari ikintu gihangayikishije ku buryo mu ushyira muri imwe mu mishinga myinshi wavuze haruguru mukora cyari gihangayikije kubera urugero
navuga ko ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane mu rubyiruko ni ikibazo gihangayikishije cyane mu gihugu ntabwo najya mu mibare ngo mvuge ngo biri ku rwego runaka ariko iyo tugeranyije hari ubutumwa butangwa hari ibinyamakuru byandikwa dusanga cyane cyane muri iyi minsi umwana w'umukobwa cyane cyane abangavu bari guterwa inda zitifuzwa cyane cyane harimo abafatwa ku ngufu bagacikiriza amashuri bagataha bagera mu rugo amashuri aramunaniye agarutse mu rugo umuryango nawo ntamufashe neza kubera ko yatwite umuhamagaro wo kwiga arawuretse agarutse mu rugo kubyara kandi abyara atabishoboye hari ka nyinshi cyane tugenda tubona by'abantu bari mu nkiko bafungwa abagabo abasore bafasha abana ku ngufu ibyo byose ni ibigaragaza ko umwana w'umukobwa aramutse abashije kumenya kwirinda na twa tundi duto bamushukisha akamenya ko hari ingaruka bizagira ingaruka ku buzima bwe akirinda cyangwa se niba yanabikoze ku bushake yibuke gukoresha ka gakingirizo yirinde za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye yirinde yanda itifuzwa yirinde ya sida kandi abashe gukomeza kubaho mu buzima buzira umuze navuga ko rero ikijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko ni ikibazo gihangayikishije cyane kuko hari n'aho usanga n'umubyeyi avuga ati hari abana bakavuga ati bana nti ababyeyi ntibanyigisha ntibambwira umubyeyi akavuga ati harimo nanjye ibyumba ntazi ashobora kumbaza icyo gihe rero nk'urwego nk'ikigo kireberera wa mwana w'umukobwa hatekerejwe ko hagiye uwo mushinga ntabwo uzabufashe igihugu cyose ariko byibura aho dutangiriye kandi twizera ko bizakomeza hari n'izindi nzego nazo ziba zagiye zifata mu tundi duce dutandukanye aho dutangiriye byibura tugafasha ubuyobozi bw'igihugu gukumira tugakumira izo nda zitifuzwa tukigisha urubyiruko bakamenya kwirinda bakamenya kwifata bakamenya no kwivuza igihe bagize ibyo bibazo bakamenya no gushyikiriza ubuyobozi ikibazo bagize ari uwafashwe ku ngufu akamenya ko hari urwego rwamurenge ukamurenganura itegeko rirahari agafashwa akabasha gusubira mu buzima busanzwe no gukomeza niba ari amashuri yiga akayiga akaguma mu muryango ni umutekano mu muryango ndetse ukaboneka kuko hari amakimbirane menshi 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 agenda avuka kubera abana biyongere niba umugabo umubyeyi ababyeyi bombi bariyemeje kubyara abana bashoboye kurera nanti ba bandi babyeyi bakaza bashyira hahandi muri wa muryango icyo gihe umutekano urabura mu rugo amakimbirane agatangira abasohoka mu rugo ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo iyo habonetse umushinga ufashe umuryango ufashe umwana w'umukobwa kwimenya kumenya ubuzima bwe kumenya ubuzima bw'imyororokere ni ikintu gikomeye cyane gifasha buri wese mu kwibungabunga ndetse no kubungabunga umutekano w'umuryango.
Reka noneho twinjira mu mikorere nyirizina y'uwo mushinga mu by'ukuri mukora iki umuntu yavuga ati mfite iki kibazo nabagana cyangwa se ubwo no kugerageza kuduha ishusho ngari muri rusange y'imirimo itandukanye ikorwa muri uwo mushinga uretse wenda iyo mbumbe yo kuvuga muti dufasha abantu mu buzima bw'imyororokere.
Murakoze cyane. Uyu mushinga ukuntu uzakora hari ibiganiro tuzatanga mu baturage muri komunite tuzafashwamo n'abo twita nk'abakangurambaga b'urungano tugiye gushyiraho bazajya bajya hanze mu mirenge bakigisha urubyiruko ariko kandi hari na serivisi zihariye zizakorerwa muri rezo de fame ku cyicaro cyayo aho giherereye i Kinyinya tuzaba tushobora gupima inda kandi ku buntu umwana w'umukobwa watwise cyangwa ukeka ko yatwise ku mubyeyi udafite ubushobozi bwo kwiyishyurira no kubona kuba yajya kwa muganga akishyura agahabwa izo serivisi tuzaba dufite umudokiteri w'umujenikologe uzafasha abo bantu bijyanye no gukurikirana umubyeyi utwite tuzaba kandi dupima indwara zandurira mu myanya ndangagitsina igihe hakozwe imibonano idakingiye tuzajya dutanga ubujyanama ku bijyanye no kuboneza urubyaro tuzajya dutanga kanseringi hari uyu mwana watwite igihe kitageze hari ihohoterwa yakorewe hari ibibazo yahuye nabyo mu buzima byatumye yibaza cyane akaba yanagira n'ihungabana abo bazatugana tubafashe ikindi kandi ni ugutanga ibijyanye n'imiti ishobora gufasha umuntu ufite za ndwara turamusuzumye tubonye icyo akeneye tuzamuha na bwa bufasha kandi turamukurikirana hanyuma ikindi tuzajya dukora ni ugutanga ababyifuza bakeneye igikiririzo tuzajya tukibagezaho hanyuma kandi dutange n'inyigisho zihoraho ku buntu ubishaka wese akajya tugana kimufashe uretse kandi no kugera kuri rezo de fame nyirizina ndetse na bya biganiro tuzakorera mu mirenge itandukanye hafi buri cyumweru mu murenge tuzajya byibura tubona urubyiruko ruri hagati ya 25-30 bahabwa ikiganiro tuzaba dufite umurongo ubu utishyurwa 81 umuntu aho aherereye hose azajya ahamagara asabe serivisi akeneye kwaba ari ugusobanuza ku bijyanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere kuri telefone kiratumwakira kandi kimufashe igihe wenda aherereye kure atabashije kugera kuri rezo de fame ushoboye kuhagera amarembo arakinguye tuzamwakira kandi tuzamuha serivisi yifuza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi uti tuzamwakiriza yombi kandi tumufashe kugera ku cyo yifuza iki kiganiro rero nkuko mubimenyereye twakira na yombi abanywanyi bacu babashaka kugira uruhare mu kiganiro abafite ibitekerezo cyangwa abafite icyo bashaka kubaza uwo tubimburiyeho muri iki gitondo ni Bruce Pascal Niyongira ikaze mu kiganiro muri Sanga
yakoze cyane
uherereye hehe uhita unyarukira ku kibazo
Kigali mu Rwanda Icyo navuga kuri uwo muryango nuko nabashimira ku bw'ubufatanye bagiye kugirana kuko ndumva bagiye kugirana ubufatanye na Leta mu bijyanye no kwita ku bantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo bimwe bijyanye n'imyororokere n'ibindi bishamikiyeho twifuza ko twashyiramo imbaraga bagafashwa bagasaba imbaraga zisumbuye ku zo baba bafite ubu ngubu kugira ngo umuturarwanda agire ubuvuzi bufite ireme kurushaho iyo rero usanga nanone ku bijyanye n'amadini abantu iyo rero mu Rwanda abantu benshi ni abakristu usanga kuri ibi bintu byo kuba bafata mahugurwa nk'ayo ngayo ijyanye n'imyororokere kuboneza urubyaro usanga biba bigoranye kuko waba afite ya myizerere imwe ya kera twese tudashobora kugira ikintu ifasha umuturarwanda ugasanga nk'umuturage yavuga ati niba ari ukuboneza urubyaro njye ntarwo nzaboneza kubera ko imyemerere yanjye inyemera ko umuntu agomba kubyara abana ashaka ugasanga wese nabyaye nta n'icyo yabareresha nkaba nasaba ko bakora ubukangurambaga no mu madini bakagira nabo icyo bakora bakigisha abakristu babo kugira ngo baboneze urubyaro kuko kubyaragura cyane ntabwo ari byo byiza ahubwo kuboneza urubyaro byo bya mbere kandi no kwigishwa nibyo bya mbere rero nkashimira abo batekereje uwo mushinga wo kuba bashinga iryo shyirahamwe baravuga ati nibakomerezaho kandi n'imana izabibafashemo murakoze
urakoze cyane Bruce Pascal Niyongira ugire umunsi mwiza aho ngaho Kigali mu Rwanda
murakoze
Madame Seraphine Pascal ati imbaraga zisumbuye nanone arongera ati hajya haba ikibazo mu byerekeye imyizerere cyangwa se imyemerere duhere kuri icyo cya mbere yaravuzeho imbaraga mufite zingana iki ku buryo igitekerezo mwagize cyangwa se ibyo mwifuza gukorera abo batishoboye mubikora ku buryo bunonosoye muvuga muti nibatugane tubarangiriza ikibazo cyangwa se wenda hari aho bigera mukavuga muti ntabwo birimo kugenda neza waduha iki cyangwa se wakongeraho kiriya
murakoze cyane ndagira ngo nshimire na pasitari kuri ubutumwa aduhaye ndetse n'inyunganizi navuga ko ari inyunganizi imbaraga rezo de fame yazifite rezo de fame n'umuryango umaze igihe wiyubatse kandi ukorana n'inzego zitandukanye dukorana n'inzego za leta dukorana n'inzego za madini nako ikindi nakongeraho ku ntari navuze ni uko tuzakora n'ubuvugizi kuri ya mategeko za politiki zashyizweho zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere zigisha ku bijyanye zivuga ku buzima bw'imyororokere ariko hakabaho naho dusanga wenda nk'umwana tuvuge niba bavuga bati umwana kugira ngo abe yakwigirira igitekerezo niba bamuteye inda cyangwa se niba hari ikibazo yagize itegeko rivuga ko azahabwa uburenganzira n'umubyeyi we ariko ugasanga hari igihe binatinze wa mwana akaba yahura n'ingorane kubera na rya dini yavuze hazabaho n'ubuvugizi ibyo byose bishobora kubangamira umwana bitewe n'imyumvire y'umubyeyi we ibyo dini asengeramo iki kandi bizagira ingaruka ku mwana ibyo byose bizakorerwa ubuvugizi bikurweho biganirweho inzego zifitiye uburenganzira zikore interivasi navuga ko rero mu bijyanye n'uyu mushinga imbaraga zirahari umushinga warateguwe mu gihe cy'imyaka itanu igihe cyose tuzasanga hakiri imbogamizi ubuvugizi nanone buzakorwa kuko buriya kugira ngo umushinga uboneke haba hakozwe ubuvugizi n'ubundi ubuvugizi buzakomeza bukorwe hanyuma ikindi nakongeraho ni uko tuzakorana n'ibigo by'ubuvuzi centre de sante ndetse na hôpital nk'uko mubizi buriya na za hôpital murabizi ko hari aho nk'ikibazo gishobora kugera umuntu bakaba bamukura muri centre de sante bakamutransfera muri hôpital ubwo bushobozi rero buzaba buhari tuzaba dufite imodoka ishobora kuba yatwara umurwayi wageze kuri réseau de femme ariko tugasanga serivisi twagombaga dushobora kumuha itari bumufashe icyo gihe hazaba hari imodoka izaba ishobora kumufata tumutware ku bitaro byisumbuye numva rero namumara impungenge ko muri iki gihe tuzaba turi muri uyu mushinga umuntu wese uzatugana rwose tuzamwakira na yombi kandi tuzamuha serivisi yifuza n'ubufasha bwose akeneye
mu kanya turaza kujya ku wundi murongo turaza kwakira bireko ariko nagira ngo dusubire kuri kiriya kibazo cy'imyizerere y'abantu cyangwa se imyemerere hari ubwo mujya mugira ikibazo gishingiye ku myizerere cyangwa imyemerere y'abantu
kugeza ubu kubera ko tukiri mu ntangiriro nta kibazo twari twahura nacyo ariko nanone kubera ko umwana uzaba yatuganye nuzaba ashaka serivisi buriya wahura n'ikibazo cy'imyizerere ahanini ari uko ugiye guha umuntu serivisi ku gahato ariko se niba ari umubyeyi waje ashaka kuboneza urubyaro nibaza ko nta kigeza niba uzaba aje abishaka ntabwo azaba nta mbaraga numva zizajyaho ahubwo wenda twavuga kuri wa mwana dukeneye gukorera ubuvugizi nk'uko nari nabivuze mbere niba umwana afite wenda nk'ikibazo bakaba bamuteye inda atarageza ku myaka y'ubukure hari icyo amategeko avuga icyo gihe icyo twe tuzakora ni ukumukorera ubuvugizi ku nzego zisumbuye akarebwa igikorwa kugira ngo turenganure ubuzima bw'umwana buri mu kaga noneho ibijyanye n'imyizerere y'umubyeyi icyo gihe nabyo birebwa n'inzego zibifitiye uburenganzira ariko twe icyo tuzakora ni uguha serivisi uwaje atugana kandi tukamuha serivisi mu buryo bunoze bwubahirije n'amategeko y'igihugu
ku murongo wa telefone dufite abantu batatu dufite uwitwa ADEPR Bireko Anastase twagira Yezu Marcel tukagira na Habakubaho Norbert Good ndaza kubasaba batwihanganire ntibarambirwe ngo bave ku murongo bakomeze bakurikirane ikiganiro kuko tugiye guhera ku buryo twabahamagayemo duhere kuri ADEPR Bireko Anastase ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
ni uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rongi igitekerezo nabona urumva ko uwo ni umushinga kandi umushinga utwara biji cyangwa se amafaranga igitekerezo cyanjye nifuzaga cyangwa se twifuza ni uko uwo mushinga bagombye kuwukoresha mu buryo bwo kwigisha ababyeyi kwegera abana aho guhita bavuga ngo ntibagende gukingirwa kuko n'ubundi biragaragara ko abantu batazabyumva kimwe ariko bibaye ngombwa leta igashyira mu mbaraga zo kwigisha ababyeyi bakegera abana bakabirinda bakabigisha kuba baguma hamwe ntibateragirane byarushaho kuba byiza aho gufata mu mwana bayifashe igihe cyo kumukingira kandi abantu tutazabyumvaho kimwe kugira ngo bigendane kimwe murakoze cyane
none se Anastase uretse kugenda nkubaze nanjye nk'udafite uwo mubyeyi cyangwa adafite uburyo bwo kuba yabona umugira iyo nama cyangwa umurera ubwo we wabaye uwande
uko biri kose aho abana bari cyangwa se abana mu bigo bagiye babamo bakaba leta ikangurira abantu cyangwa se imiryango kwegera abo bana n'ubundi leta yashyiramo ubushobozi cyangwa se yashyiramo imbaraga buri mwana wese akagira umugira inama kandi akagira umwitaho njye mbona ari byo byiza kurusha cyane ko gufata ikimeze abantu batazamvaho kimwe biba ari uguhata abantu kandi atari demokarasi.
Ndakuretse ngenda ariko ntabwo nyuzwe kubera ko none se ubu ababyeyi buri mubyeyi yita ku mwana we rimwe n'rimwe bikanamugora kubera ko amikoro ntabwo aba ashoboka cyangwa se no kumugira inama no kumubonera umwanya kubera ubuzima bw'iki gihe busigaye bugoye. None uravuga uti leta yakora uko ishoboye ku buryo buri mwana wese abona uwamubera nk'umubyeyi. Aho ngaho ndumva ni igitekerezo cyawe ariko ndumva aho ngaho ntarimo kunyurwa neza. Reka tujye kwa Madame Seraphine Mukeshimana hariya Anastase ati aho kugira ngo muhangane n'ingaruka z'ikibazo ni murebe imvano yacyo.
Nastase arakoze. Navuga ko ababyeyi ntago bibagiranye. Hari programu ya leta y'umugoroba w'umuryango. Umugoroba w'umuryango ni programu ikorera mu gihugu hose ndetse iba ku cyumweru cya gatatu cya buri kwezi. Umugoroba w'umuryango rero naho tujyayo tukigisha ababyeyi. Mu byo tubigisha haba harimo n'ibiganiro ariko kandi nk'uko mubizi buriya mu muco wacu w'abanyarwanda ntabwo kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere umubyeyi abibwira umwana we ari ikintu cyoroshye. Iyo rero habayeho porogaramu nk'izi ngizi n'ubundi zitanzwe mu mashuri zirimo ariko se noneho wa wundi utari ku ishuri kandi nk'uko mubizi buriya isi igenda ihinduka buri munsi. Iterambere ni ryiza ariko hari n'ibindi byinshi bituzanira iyo umwana w'umukobwa w'umuhungu atabashije kubisobanukirwa neza kugira ngo abashe gufungura amenye ikimukwiriye hari aho usanga yaguye. Hari n'izi za social media za YouTube nazo ziba zigisha abana bacu. Umubyeyi wenyine rero ntabwo ahagije. Ni ngombwa ko umwana turwanaho uyu munsi ni umwana w'igihugu ni umwana w'u Rwanda. Umubyeyi mu bushobozi afite muri bya biganiro yahawe mu mugoroba w'umuryango hiyongereho n'ibingibi bikorwa n'imiryango itegamiye kuri leta ibikorwa nk'ibya Réseau des Femmes byigisha urubyiruko kugira ngo aho wa mwana w'umukobwa ageze wa mwana w'umuhungu ageze abone amakuru amukangura iyo kwihererana ikibazo agire n'uwakibaza kuko buriya nk'uko nababwiye hari abo twashyizeho b'abakangurambaga b'urungano nabo ni urubyiruko bazaba bari mu murenge ku buryo n'ubu umurenge ubu ni munini ariko byibura tuzakora ku buryo muri buri mudugudu hazatangwamo icyo kiganiro. Abo bakangurambaga b'urungano tuzabakurikirana mu biganiro batanga ibyo batanga tuzaba twabateguriye tubafashe muri twizi tumenye ibyo bigishije tumenye ibibazo babajijwe tumenye ibyo batabashije gusubiza ndetse dusubire no kubisubiza. Muri bya biganiro by'umugoroba w'umuryango naho dutangemo ibindi biganiro nibaza ko umubyeyi ntabwo twamwibagiwe nawe turi kumwe muri ibi biganiro.
Reka noneho tujye kwa Twagira Yezu Marcel ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane kuri ikaze kandi n'umutumirwa ndamuramukije. Ukuvuga ngo ibibazo bitatu byose ni bigufiya nihese rero ikibazo cya mbere mwagendeye ku kimutoranyakarere ka Gasabo kuba ariko mwakoreramo ko byagaragaye ko tumwe mu turere two mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'amajyaruguru hari uturere dufite imibare myinshi y'abana b'abangavu baterwa inda imibare iri hejuru y'akarere ka Gasabo ko muri uyu mujyi wa Kigali. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri nacyo gisa nkacyo. Muri iyi myaka itanu yose muzakorera mu karere ka Gasabo. Ikibazo cya gatatu hanze aha ngaha hari abemeramana abanyamadini n'amatorero bemera kubonesha urubyaro ariko mu buryo butandukanye. Hakaba n'ababyeyi bifuza ko abana babo baboneza urubyaro ariko hakaba n'abana bifuza ko baboneza urubyaro ariko ababyeyi bakanga. Yewe uwo mushinga ngira ngo murabizi ko mu minsi ishize wageze no mu nteko ishinga amategeko nabwo bigaterwa utwatsi. Haraguruka bavuze yuko hari n'ubuvugizi muzakora. Ntabwo nzi ubuvugizi muzakora niba rugo kurinda izo nda niba rugo kuba abantu baboneje urubyaro niba rugo kuvuza bamaze guhura n'ibyo bibazo uko mu Kinyarwanda dukunze kuvuga ngo aho kwica gitera twica ikibi mitera hari umwana kwifata ishora kumunanira agahura n'undi mwana mugenzi we udasobanukiwe no gukoresha agakingirizo ariko abaye ari umwana aboneje urubyaro hakaba hari ukuntu byamera ubuvugizi aho ngaho muzakora muri z'abana b'abangavu ni ubuhe ikindi mu gutoranya abafatanyabikorwa tujya tubona muri gahunda za leta ko hazamo bitugu kwaha ukumva muturage yavuze kuri radiyo ngo kugira ngo batange inka gutanga amafaranga y'ikiziriko kandi nkarigira arigira inka ako ni akagenura intange none mwebwe mu gutoranya abatishoboye abagenerwabikorwa mugendera kuki ese inzego z'ibanze nizo zibatoranya kugira ngo mutazitanga mwafashije n'ubundi abari bafite ubushobozi bwo kwifasha
urakoze twagirayezo Marcel ubajije ibibazo byinshi ndumva biri buze gufata umwanya turaza gusaba abakuba Honorable na Abdulhamid Nyandwi bihangane kugira ngo bagusubize ibyo bibazo ntibave ku murongo turaje tubahe ijambo mu kanya Madame Serafine
urakoze cyane Marcel ku bibazo byiza abajije reka mpere kuri kitagata tugenda nzamuka abajije ku bijyanye no gutoranya abagenerwabikorwa bacu aragira ati harimo aho dutanga abazabitugu kwaha ugasanga twafashije umuntu atari we wagombaga kubona iyo serivisi nagira ngo mumare impungenge ko umuntu wese nta rutonde dufite ngo tuvuge ngo umuntu uzaza twaramwanditse ni uyu nguyu mu murenge we datuvuge watinya dufite abantu 30 tuzafasha ntawundi tuzafasha nakubwira ko uzaza wese ashaka serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ari muri ari umukobwa ari umugore ari niyo yaza ari umugabo tuzamwakira gusa nawe akakuza mu mutima wakuvuga ati ntabwo nshoboye kwiyishyurira sinshoboye kwijyana kwa muganga ngo bankorere ekogarafi naza ari muri iyo kategori tuzamwakira naza nabwo yiyumva ko atishoboye kandi we yishoboye ntabwo tuzamusubiza inyuma tuzamuha serivisi nakumara impungenge ko nta muntu n'umwe tuzasubiza inyuma mu bazaza batugana hanyuma ikindi yarabagize ni ibijyanye na aho ababyeyi wenda umubyeyi ashobora kuba mu myemerere ye atakemera ko umwana we aboneza urubyaro ariko umwana abishaka icya mbere tuzakora ni ukwigisha ntabwo tuzakangurira abana kwinjira mu busambanyi ngo kubera ko bafite babonetse urubyaro ibyo nibwira ko bitandukanye n'umuco wacu icyo twigisha abana ni ukwimenya amenye ubuzima bwe amenye ko niba asambanye ibibi ikindi amenye ingaruka ashobora gukuramo namara kubibona akaba kubyumva akabisobanukirwa ntabwo azaba akeneye ko tujya kumuvuganira ngo nyamuneka nimureke uyu nguyu akora ibi oya tuzabanza kwigisha ikindi kandi hari uburyo bwinshi bwo kuboneza urubyaro butuma umuntu adasama hari iryo koreshwa ry'ako gakingirizo azaba ashobora kuba yakoresha agakingirizo ye gusama atagiye mu kuboneza urubyaro muri bwa buryo bundi busanzwe mu gihe inzego zitarabitangira uburenganzira ariko kandi tumwigishe abanza amenye ko gusambana ku mwana w'umukobwa ni bibi gusambana ku mwana w'umuhungu ni bibi ni ikosa ntabwo bijyanye n'umuco w'u Rwanda ikindi yarabaje atese muri iyo myaka itanu yose muzakora mu karere ka Gasabo ise kubera icyo ariho mwatoranyije niho hari imibare minini y'abaterwa inda nk'uko nari nabivuze umuryango Rezo de Fame ukorera mu duce tw'icyaro buriya akarere ka Gasabo gafite imirenge 15 kandi igice kinini cya Gasabo nacyo kirimo icyaro hanyuma mu gutoranya akarere kaga navuga ko Rezo de Fame ifite ibikorwa bya Rezo de Fame biri mu turere kugera ku 8 mu ntara y'iburasirazuba dukorera muri Rwamagana mu ntara y'iburengerazuba dukorera muri Burera mu majyaruguru dufite Gicumbi dufite na dufite Gicumbi, dufite na Musanze, mu karere ka mu mujyi wa Kigali dufite Nyarugenge, dufite na na Gasabo, mu Burengerazuba kandi dufitemo na Rusizi. Navuga ko rero mu gutoranya buriya iyo ntabwo ari muri Gasabo honyine dufite, dufite n'utundi duce tugiye dukoreramo. Hanyuma kandi imirenge cumi n'itanu mu myaka itanu n'abaturage bari muri iyo mirenge ntabwo ari igihe kirekire cyane. Navuga ko ni igihe gitoya ugereranyije n'abo ahubwo tugomba guhereza serivisi. Ndumva icyo naba nakigendanye n'icya mbere mu gutoranya Gasabo ni nk'uko n'ubundi navuga ko ibijyanye n'abana baterwa inda unavuga ko iterambere bisa nk'aho ryanageze ahantu henshi nta hantu n'icyaro cyacyaro cya nyuma y'ibindi ahanini cyane turi kubona ahantu henshi usanga n'amahirwe ko ahenshi usanga hari amazu meza, hari imihanda, hari amatara, hari iki ku buryo usanga abantu bagenda bakanguka buhoro buhoro. Nakumara impungenge rero ko rezo de fami ntabwo ikorera muri Gasabo gusa, ikorera no mu tundi turere tw'igihugu.
Reka twakire Habakubaho Norbert Good, tunamushimira ko yihanganye akaguma ku murongo wa telefone. Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ikaze.
Komera cyane Habakuba.
Nameza.
Uherereye hehe ikibazo cyawe?
Uherereye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge ni Buyoga. Dushimire umutumirwa mu nama ari gutanga ubutumwa ku mpanuro ku rubyiruko. Ikibazo cy'urubyiruko wenda cyangwa se abana baterwa inda ku buryo butateguwe, ni ngombwa yuko bafashwa. Ariko bafashwa bwose ababyeyi n'abazingiro y'umuryango, leta ikaza yongeraho cyangwa se n'uwo muryango agenda utanga inama kuri urwo rubyiruko nyine. Ariko se umbibaza nti ko hari abo bafasha, ugasanga aho kubafasha zongera siyeyo. Icyo kibazo nacyo ni imbogamizi kizeye nka twarorera. Nagira ni nanone se abo bana bari kubaha ubwo buvuzi bakurikiranwa bate? Ese ni ngombwa wenda ngo umujyanama aho yabafasha cyangwa se bitabira ibyumba by'urubyiruko? Ongera nkagira nti se imibare mufite mu turere twose tw'igihugu wenda mubasha kuba mwakoreramo, iyo mubafashe mureba ukuntu wenda imibereho yabo kugenda ibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ese ibyo mubafasha muranabikoresha uko bikwiye? Ese ni izihe nzego cyane cyane mukorana kugira ngo wenda ba bandi bakoze ibyaha wenda mube mwabagarura mu murongo mukabaha inyigisho?
Ndumva ngira ngo ibibazo byawe ubihumujeyo bwana Habakubaho. Reka dusabe na Nyandwi ihangane gato ya mukanya, turaza kumuha ijambo Madame Seraphine.
Arakoze cyane Norberi. Aravuga ati se abo mufasha mubona mubafasha mu buryo bukwiye? Ese ni izihe nzego mukorana nazo? Ese mu turere aho mwakoreye mubona hari icyo bariya abana babafashije byabafashe? Navuga ko mu mishinga rezo de fami ifite ubu dufite urubyiruko ruri mu mushinga witwa Uri Nyampinga uri mu turere twa Burera, kwa Magana. Ahangaha abana harimo abana b'abakobwa batewe inda bataragera ku myaka y'ubukure, harimo n'abana bafite ku myaka 13, 15, imyaka mike cyane. Aho usanga umwana yaratewe inda yiga nko mu mwaka wa kabiri wa segonderi, aha rero umuryango rezo de fami icyo wakoze
wafatiye ababana kubaha ibiganiro hanyuma kandi basubira mu ishuri ubu hariho n'abarangije uyu mwaka bishyiriwe Minervale basubira mu ishuri ubu bafite diplome ndetse hariho uwo mu karere ka Rwamagana wagize amanota 59/60 urumva icyo ni igikorwa gikomeye cyane kuri uwo mwana w'umukobwa kuko umuryango we ntiwari ugishoboye kumwishyurira kandi amashuri yari yayavuyemo n'uwo mwana kumurira byari ikibazo gikomeye cyane ariko mu bufatanye n'ubuyobozi n'ababyeyi nk'uko nababwiye hari n'urugeze kubaza tese na Norbert arabivuze ati ababyeyi nibo zingiro ry'umuryango mu biganiro dutanga hariho n'ibijyanye no gusubiza umwana mu muryango wa mwana umuryango wanze ukamwirukana kubera ko yatwite hari ibiganiro dukora wa mwana agasubira mu muryango ababyeyi bakamufasha kumusigaranira wa mwana hanyuma umwana agasubira umukobwa agasubira mu ishuri akiza akarangiza mu karere ka Burera harimo abana b'abakobwa babyaye rezo de fame ibafasha gusubira ku ishuri mu biganiro bitangwa hagenda hagarukamo nanone kuko kwirinda kuba bakongera bagatwita mu nzego dukorana rero n'amashuri arimo harimo umwana w'umukobwa ntabwo nakwirwa mvuga vaccine ariko yagiye yasubiye ku ishuri ikigo cyemera kumuha ahantu azajya asiga umwana we akajya mu ishuri akiga ubu ngubu yabonye n'umufatanyabikorwa uzamwishyura kaminuza agiye kwiga aminuze hejuru ko arangije secondaire ku bufasha bwa rezo de femme abo bana b'abakobwa kandi basubijwe mu ishuri harimo abashyizwe mu mishinga ibafasha gukora amasabune ayo masabune barayagurisha hari abashyizwe bakoze imishinga ibafasha ikora inkingi z'ibihumyo barasarura bakagurisha barigishwa rero bakasubira mu buzima busanzwe ababyeyi bakigishwa y'amakimbirane mu muryango akavaho umubano hagati y'umwana n'umubyeyi ukongera ugasubiraho ikindi mu biganiro dutanga tuzana n'inzego nyinshi ari inzego z'ubuyobozi zisanzwe tuzi umurenge akarere ziritabira inzego RIB polisi baraza ibitaro n'amasantere de sante bikorera muri ako karere nabo baraza muri bya biganiro na b'abakobwa babyaye nabo twita ba teen mothers noneho muri bya biganiro dutanga umwana akaba agatanga ikirego cye RIBU ikamufasha kugikurikirana igihe kitakurikiranwe ku gihe iyo tukoze bya biganiro turi kumwe n'abayobozi b'ibitaro n'abayobozi ba santere de sante nabo bumva ikibazo cya wa mwana niba agiye kubagana kuko niba yarabyaye igihe kitageze akabagana akababwira ati nkeneye ko mufasha kuboneza urubyaro icyo gihe ntabwo bazamusubiza inyuma bazamwakira kuko ni ikibazo kitarabaye ariko kandi banamufashe kugira ngo atazongera kugwa muri wa mutego ababyeyi rero nabo tubinjizamo tujyanamo muri gahunda kugira ngo umwana ibyo yamenye nasubira no mu rugo nabasha kubiganiriza n'umubyeyi kuko baba babyumviye hamwe umubyeyi amufashe gukomeza kubyumva noneho kandi icyatumviye mu rugo aje kuri rezo de femme nadashobora kuza kuri rezo de femme nahamagare kuri 8811 ni telefone itishyurwa udafite amafaranga urayihamagara kandi tukagufasha iminota yose ushaka ibibazo byose ufite n'iminota yose wamaraho urasubizwa kandi ugataha wishimye
Evugiye Washington DC urakoze cyane reka tugushimire nawe ku murongo wa telefone dufite abantu babiri dufite Abdulhamid Nyandwi tukagira Fiste Ofili Macumi reka dusabe Macumi yihangane gatoya tubanze twakire Abdulhamid Nyandwi ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze
uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
ndi mu Burundi mu Kayanza ikibazo cya mbere nashaka kubaza umutumirwa nshaka kumubaza nibyo urumva abo bana batwara inda zitateganyijwe iyo ari byo byose hariho ababazi bateye abo bantu babazi bateye ibihano byabo biba birategekanyijwe n'amategeko none iyo bamenyekanye barahanwa iby'ukuri hanyuma ikigira kabiri mbega abo bana baba bavutse kuri abo bandi bana bakiri batoyi bobo uwo mugambi ubategekana iziki abo bana baba bavutse hanyuma ikigira gatatu hariho n'abandi bantu kumbure nta nk'ibintu baba babigize umwuga bajya abantu bo baba babigize umwuga igihe shyirahamwe rigategekanira iziki mu bijyanye n'imibereho yabo n'inyigisho ibyo nashaka kubaza murakoze
urakoze cyane Madame Serafina
arakoze nyandwi ndumva biro ahamagaye aturuka mu gihugu cy'u Burundi namubwira ko mu Rwanda umugabo umusore wateye inda umwana utarakwiza imyaka iyo yamenyekanye amategeko aramuhana ibihano birahari kandi birakurikizwa hanyuma abana bavutse aravuga ati bateganyirizwa iki uyu mwana wavutse nubwo yavutse mu buryo bunyuranyije n'amategeko nubwo yavutse ku mubyeyi udakwiza imyaka ariko afite itegeko rimurengera nawe yandikwa mu bitabo by'irangamimerere ababyeyi rero bakangurirwa kwandikisha abana kugira ngo nawe igihugu kimuteganyirize mu byo giteganya hanyuma arabaza ati ubanza hari ari abo twakwita nka abakobwa bicuruza hari niba nabyumvise neza aravuga ati mubateganyirize iki mugira gute muri serivisi dutanga ntabwo twigisha abantu gusa ngo ubuzima bw'imyororokere ngo proje izagende itangire ivuga ubuzima bw'imyororokere mu myaka itanu tuzasige wa muntu nta kintu yimariye muri gahunda za Réseau des Femmes ni uko niba ari proje ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ntabwo dusiga ibijyanye no kwizigamira gukangurira abantu kwinjira muri mina gukangurira abantu gukora amakoperative matoya nabwiye ko nk'abo bana bari muri Burera niho natangaho urugero ubu bafite koperative y'ibihumyo ibafasha kwiteza imbere batangiye bakangurirwa kwirinda izo nda ubuzima bw'imyororokere kwimenya kwigira kwisobanukirwa bakifatira umwanzuro muri ya minsi bahura rero hari amafaranga bagenda bahabwa ya transport tumugenera noneho tubigisha uburyo ya mafaranga bahabwa kuko mu cyaro banamenyereye kuba yagenda n'amaguru niba ahabwa 5,000 cyangwa se 3 tubigiye make ni urugero ntanze itike abashobora muri wa munsi bahura muri cyumweru bashyiraho gahunda ubwabo bagatangira bahura baganira ku buzima bw'imyororokere kuboneza urubyaro kwirinda inda kwirinda izo ndwara isuku ku mubiri kwirinda amakimbirane ariko noneho muri bya biganiro hakabaho n'ibyo by'ikinini za VSA bagatangira babita nabyo barabyigishwa financial education bakabyigishwa bakagenda babita niba ari 1,000 uko bahuye kuri ya yandi bahabwa n'ikiki bo ubwabo barabika bakazagera aho bakora agashinga akabateza imbere ntabwo rero navuga ko Réseau des Femmes ifite amafaranga iza umuntu azakora umushinga wa 5,000,000 ngo umuhe oya ahubwo bakwigisha muri bwa buzima ufite muri bwa bushobozi ufite wahera kuki kugira ngo utere intambwe bakwigisha uburyo bwo gutera intambwe kuri duke ufite noneho mukazamukana
reka twakire Théophile Macumi ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze
uherereye he ni igitekerezo ni ikibazo
jewe ni igitekerezo nagomba gutanga ni ngaha mu ntara ya Burundi mu gihugu cy'u Burundi hariba jewe icyo mbona nashobora gutera ni uko iryo shyirahamwe ni uko nk'akarorero dufatiye hano iwacu i Burundi nk'iyo umuhungu akwiza imyaka yo guhuza undi mukobwa kanaka umuhungu akabandanya yidegembya cyane nabo bagafata bakagerada agahubye ngo bariko baramuhana ngo bamushyize ngo muri gereza ariko naho nyine ugasanga hamaze umwanya mutoya mutoya gosi ari muri gereza umwanya wo kusanga yamurekuye ibyo bintu rero ibyo birashobora guca bitanga kuragiye ko abantu kuma basanzwe bashobora gukora we n'ibyo bya mbere ugasanga n'abandi bakobwa bariko barambere ibyo bibazishusho nk'uko nyine rero nashaka gusaba yuko ninda ibyo bihano kuko bihaba ibyo bihano bihari bigwizwe ahubwo niba nabateguriye kuko we n'ibyo byaha niho byaza kugabanuka kuko mu gihe akoze icyo cyaha agafungwa iminsi ibiri akarekurwa kandi indishyi y'akaba baratanze benshi usanga bigenda byishyushye byibaganije byigwira
urakoze cyane bwana Théophile Macumi. Hanyuma mu kanya gato turaza kujya kwa Guillaume Nemeyimana, ariko atwihanganire gato tubanze dusubire ku mutumirwa twumve icyo avuga kuri icyo gitekerezo cya Théophile Macumi.
Urakoze Théophile, icyo itambire neraho no gushimira ko iki kiganiro cyakurikiwe n'abanyarwanda n'abarundi aho umuntu wese ubasha kumva ikinyarwanda ni byiza cyane. Icyo avuga rero ati umuntu arafunzwe iminsi ibiri amezi abiri nta n'indishyi atanze, yamubwira ko amategeko ahana ibijyanye no ihohoterwa rishingiye ku gitsina arasobanutse, hari imyaka uwo muntu akatirwa iyo icyaha kimuhamye. Hanyuma kandi icyo twebwe dukangurira aba icyo dukora ahanini ni prevention, ni ugukumira. Ntabwo ntidushaka kubona icyaha cyabaye, ahubwo twifuza ko icyo cyaha cyakumirwa mbere y'uko tugira abantu benshi cyane bahanwa, ahubwo tugira abantu benshi bazi uburenganzira bwabo, uwo mwana w'umukobwa amenye uburenganzira bwe, amenye icyasabwa, amenye imyitwarire ikwiriye kumuranga, umwana w'umuhungu musore amenye ko kureba umwana w'umukobwa ntabwo agomba kumureba nk'umuntu arutije imbaraga ashobora gufata agatura hasi agafata ku ngufu igihe aricyo cyose, narangiza atoroke narangiza igendere ku itegeko ryawe ntawamubonye yo guhanwa n'iki byose. Icyo twifuza ni uko twakumira icyaha kitaraba, ariko se kandi niyo kibaye abantu bagire ubushake bwo gutanga amakuru kugira ngo wa wundi wakoze cya cyaha agihanirwe. Twifuza rero ko Abanyarwanda, urubyiruko rwacu, ababyeyi bamenya buri muntu wese icyo twavuga uburenganzira bw'umuntu, uburenganzira bw'umuntu droit de l'homme n'iki. Uwo mwana w'umuhungu hari gahunda dufite muri réseau des femmes ya positive masculinity, gufasha umuhungu kumenya ko imbaraga afite ntabwo ari izo gukandamiza umukobwa, ahubwo ni izo kumufasha kuzamuka hahandi muri za ntege nke ze afite, habayeho muri iyo mirimo yo mu rugo, habayeho mu mashuri, si ukuvuga ko umukobwa ari umunyantege nke, ariko za bariyeri zose dufite mu muco ko umuhungu ntakora iki, izo mbaraga afite nazifashe umwana w'umukobwa ahubwo mu kwiyubaka ahubwo ndetse no kubaka igihugu, ye gukoresha imbaraga ze kugira ngo ahubwo akanwe ajye muri gereza ajye gufungwa igihugu kimutangaho byinshi, nakoreshe za mbaraga mu kubaka umwana w'umukobwa, nakoreshe za mbaraga mu kugira uruhare mu kubaka igihugu.
Madame Serafine Mukeshimana, umuhuzabikorwa w'uyu mushinga w'ubuzima bw'imyororokere mu w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda. Turagenda tugana ku musozo, dushigaje iminota itandatu gusa. Mu kanya twari dufite Guillaume Nemeyimana, ariko ubanza bambwiye ko atarimo kuboneka, sinzi akabazo agize kuri telefone. Reka mu magambo make twihuse muri iyi minota itandatu tuvuge noneho ku mbogamizi muhura nazo, n'icyo mwifuza cyangwa se mubona gikwiriye kuba cyakunganira umushinga kugira ngo urusheho gufasha aba bantu batishoboye.
Imbogamizi zo kugeza ubu kubera ko umushinga uracyari mu ntangiriro, ariko icyo navuga ni uko abantu bamenya ko serivisi zihari kandi zihari ku buntu. Akandi gato ntavuzeho ni uko santire y'ubuzima bw'imyororokere twayise Karame
santri karami karame ni ukubuga mkinyarwandi muna kuhamaga urafuga ngo karami bivuze ngo turiteguye turahari kubwabo nibaze batugane tubafate tubahe serivisi ikindi navuga nuko uyu mushinga nubwo tuvuga ko uri baze mu karere ka Gasabo muri mirenge yose ya Gasabo kwa 15 ariko kandi umuntu uri kure nkuko uyu muntu uri mu Burundi yahamagaye tukabasha kuvugana ikibazo afite tukagisubiza uri ahandi wahamagaye uri muri Muhanga turamusubiza ndetse n'abandi dufite umurongo 81 aho umuntu ari hose ubashije kugera kuri rezo de fame tuzamuha serivisi ahibereye aba atabibakije azahamagara kuri 81 tumusubize tumufate icyo twifuza rero ni uko umwana w'umunyarwanda umukobwa umuhungu umubyeyi w'umunyarwanda umumama umugabo bose babona bagira uburenganzira mu kugira amakuru ku buzima bw'imyororoke kugira ngo izo ngorane zose umuntu afite hari n'ibyo tuba twibwira ko umuntu azi cyangwa se hari n'iby'urungano rubwira na muri amakuru atariyo babaze nibabaze nibasobanuze ibisubizo birahari ndetse nabo kubafasha barahari kandi bariteguye
twihuta cyane reka twakire ndayikengurutse umunota umwe gusa kuko dusigaranye iminota 3 mu kiganiro ndayikengurutse ikaza mu kiganiro muri sanga unyarutsa ikibazo cyangwa igitekerezo
rero nyakubaba merere ku mukanya ko ku ntega mu ntara ya Kirundo Burundi kuko kiyago cyo noterera no kuvuga abari n'abategarugori na twataka mutubwire umukinyezi na nyaro kugira ngo yororoshe kugira ngo abo nk'abashaka abo nk'abakeneye kugira ngo babyare ku rugero batarinze kugenda kwikiriza kugira ngo ushinge igisi cyangwa ugasanga hari ababagire abakinyezi bagasaba bakuramo igitereko bari baba bajya kwitura bagasaba bakuramo igitereko ngo barabakingire nta mukinyezi nabo uwo urabona kugira ngo
ntabwo umurongo wawe ntabwo wumvikana neza urabaza niba nta muti uraboneka wo kugira ngo abantu badakuramo igitereko urakoze cyane ndabona amasaha ntabwo adukundiye dusigaranye iminota nk'ibiri gusa Madame Seraphine sinzi ngira ngo ibyo gukuramo igitereko ngira ngo nindi byara bashaka kuvuga hariya sinzi niba ikibazo wacyumvise neza ariko wamusubiza tugahita tunasoza ikiganiro kubera ko hasigaye iminota ibiri gusa
ikibazo cye ntabwo nacyumvise neza niba ngo nta muti
yavugaga ko akenshi ngira ngo nanjye ntago nacyumvise neza ariko avuga ko akenshi hari abantu bakuramo inda hanyuma bagakuramo n'indi byara ngira ngo uterasi cyangwa sinzi uko bayita noneho
icyo nasubiza ni uko mbyumva mu rurimi rw'ahari ni uko abantu baba bagiye muri ba baganga ba gakondo ni byiza ko umuntu agana ibitaro centre de sante ndetse n'ibigo bifite uburenganzira gufasha umuntu aho kugira ngo ajye mu baganga ba gakondo babe bamukura n'indi byara nk'uko yabivuze nibagane ibitaro n'amacentre de sante n'ibigo bifite ubwo bushobozi bwo kuba babaha serivisi ku bijyanye n'ubuzima
Madame Seraphine Mukeshimana umuhuzabikorwa w'umushinga Karame w'isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda reka ngushimire cyane ko witabiriye ikiganiro muri sanga nizere ko n'ubutaha nitwongera kubatumira mu kiganiro nk'iki muzatwitaba
murakoze cyane rwose turahari kubw'abanyarwanda
nshimire namwe mwese nshuti z'ikiganiro muri sanga nshimire Engineer Cornelius wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kwakira telefoni zanyu Kuri mikro ngari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mukanya mu makuru.